rockumziki.com.
Mr. Junior Pa Nasta Bitko
Azo, on the beat.
Nikuna muda napata uchungu nikitizama maisha yangu, ila sichoki kuomba Mungu anikuzie riziki yangu. Nyumbani kwetu dhiki imetawala, huyo anaumwa yule ajana. Achana mimi nitoke nkasake hela, chochote ntachopata kwangu inshallah. Nyumbani kwetu dhiki imetawala, huyo anaumwa yule ajana. Achana mimi nitoke nkasake hela, chochote ntachopata kwangu inshallah. Na nikicheki mtoto peke na tegemewa mimi, na wala sijui maisha mazuri ntapata rini. Na nikicheki mtoto peke na tegemewa mimi, na wala sijui maisha mazuri ntapata rini. Oh maisha, jamani maisha,
haya ndio maisha yangu.
Yo maisha,
haya ndio maisha yangu.
Jamani maisha,
haya ndio maisha yangu.
Maisha, maisha. Kipindi baba na nguvu zake haripamba na iture mkate. Saivi nguvu hana, macho yake yote yapo kwa watoto wake. Ona, nimekuja mbali kusaka pesa, nyumbani kama naumwa. Yani na nimekubali kusurubika, nipambani kama mtumwa. Ona, nimekuja mbali kusaka pesa, nyumbani kama naumwa. Yani na nimekubali kusurubika, nipambani kama mtumwa. Na nikicheki mtoto peke nategemewa mimi, na wala sijui maisha mazuri tapata rini. Oh maisha,
haya ndio maisha yangu.
Ndugu zangu maisha,
haya ndio maisha yangu.
Jamani maisha,
haya ndio maisha yangu.
Ndugu zangu maisha,
haya ndio maisha yangu.
Maisha, maisha.
Mr. Junior Pa Aso Yonko Momo Weki Sepe Uji anakusalimia Braza Patri na mwanangu Kaiza, we Dr. Mzuza, meneja niko Madola.
Their sound by Kaiza.